do igarki on ketino habaru subscribe on mator studio kalangu wadanta on getiru mon hokan habaru on aisa madade am wonde farida ma fofma farida
fofma aisa nagona
jenta farida irde habaru jigadan subscribe on mator ketin tobe
de habaru jume ko hande men jahane on ton de maradi dar bonan da keba do hakune gadobe a dedeta i ton de soje bi duwani on mo gari maradi de jadire aya de habaru findinol men ko hanne men jamen kalno on de yero on tani on ko ekitunol golle juude ko skab umma tobe ton den gaya men katene ko men bo nyenyi ko on tonnyinol bonno ton e maradi nyenye alal goddo ileru marsa skab umma tobe gadobe adedeta duanye nanyibe iji ol mabbe e sansino e gujji
ko no watta awjobe adedeta on ni wadude murtere men kettino ko banni men wadani men muhammed mamma
gambe kolla mettorgal ko be ngi kambe awjobe ko witi a deedeta dum endan waddi ko be ngadi deedo murtere secrétaire général didabo syndicat mabbe on endan biyetede mohamadou atiku filore ke dum hononi
i moteji ami a deedeta didi kam lore do nye ngonka no riwa goddo no wada simogol essence do motere go fi dum waddi ko der lere mu bo police ji no torranim be minen dum min bi min ngari e jewde amma ko min jidi jom oni woni horebe be joda kalen wade da mingala sembe ko habdeto e ma
mawya asiru goto e awjobe adedeta meedi mobel duagne en endan tokkimo fa barminimo nani ko haali
do lawol yade beddol balol gol ni min tawa sai police gomni wangi yeso ami den o yabi frein on o wonjiti awjorgal gal o fi kam o fi gondo gadam hande eto gom fu wadama to procureur ni min jata amma wala tammal gal min kokete min mojjinante nin
wawtu fu e be kala hala torra ko gol men jia e do fi on endan wadi du kondan hewbe ko mursi yonkiji mudun en wakati brigade mo donyebe no riwtabe faabe jaabe chamwa
Farida ai irhane goddo golle hilnyar ustiri sanne der wuro agades
nani no non menani himbe giube ko wada dar hitane jotudo e gii fedde wodu ko skab ummator innete do plan yahi don ummina hakkilo himbe ton den de gari damagara
halana noy non be gadi woy fagolle hilnyar o ustiri
gante o be darni semen chatino ko habibu garba yahi wo ini mo o fedde dende unko conseil regional unko ton den zender
gande mide lima nimbe ko maita ekonomi to wakati fu min bawta wide ko hirnyereji din kanti lay amma ko min anduno de le zender dum buytiri tindi non woni no wade gam tindi chaka ummatore no yawi yade amma minen du nokku non to min tawa do durudide e gollereji hirnyereji min kebi ande kewde nder mun komite vitavintinde do der sender e itude sukabe ummatore der fi majju
kokko shawara sukabe ummatore mo agades mo siri ke sigila kampirtol ko e sukabe ummatore ko e pirtana bannira e mabbe gombe der community agades do labinde gari
sigila ayani fuddama illa laso i joenai iler fevrier yago nay ileru mars ko dubi ujinay didi iloson sigila ayen ye handiri ko min joy ko gari din e gacho beda semen ceten ko musu mamma waddini me
kambe sukabe ummatore ciagal ko be ngi der bangeje kewde der gallure agades do endan no wodi sadar ma har ko darto tigutugol kanye hinnade gay to diel to tawte don endan dum wonno ko fanda adrahmani el haji abdu sawara sukabe ummatore be commune on endan famtini hononi
min lasi bake darde ko gayde nyageje kewde no don juppire no hebara fu ciagal yamirode de saruska jido filla labal commune on wadi dun gayde kewde basiraka elawol min lasi bake du yilaru tindi do sadar ma yaade der galleji tawadi der bangeji den fu min tindi nambe heba mo non fu wayla jikkumo
metorgal yotti ga fa e horebe commune agadez ko e mudun em algamis islaman secrétaire général mairie mo agade
dar man latin no jogi min fa e berde mo dudal jawdi ko min gollirta fu kanko nyamta dum amma hande senis ka bum matore be commune be milake dowti de min der majjun mi de mila ko hunde ko wodi non gamballa fu ngarka der mun no hani yettede
ko sukabe ummatore be commune agadez ngadnu enda hunno ko han tabe himbe gallur agadez fu yetti dun samme
illadubi ujinaaji didi isappo didi ton en gari gaya wodi yere on tane ko ekitino sukab ummatobe golla juude e ko nanni titta kodo do hitane laso joy
hanne ni nokkure de ekitino sukab ummatore su ekitike sanne be kebi talkuru dereji mabbe ko jande on ko golle jum kam e dar semi ketino ko banni men lildo men fadel aliu
kulle joy woni ko ekitinte ele jande dedo kan wonno gollal kuran e nyibdi mojjinol moteriji e faande nyogol sukabe rewbe worbe fu ka en goni e der majjun ekito der departement mo gaya nani ko yoga mabbe kali ko sabi ko garnati ekita gongol do
mi jangino mi yottake falise mi yi jande den wala nafaka fotaniyan golle jungo ga on gi deni neddo no wada golle jungo fadde ba lewru watata neddo heban cero yi
gangolal jungo no wodi nafaka sane wadi ko garmi nokku to gollal jungo ekkititedo bonditol kurandu ko jumi gankamba umi watte sengonga midodon nana beddo e gollangal sane
hande worbe ma gida mo gollata dun wadi mi subi golle jungo nyogol no weli kam mi jangino e kol mi wurti mido jodi bonu mi wala mido wada fuy gimi handa mi jodiro ni
e be ngada ujunare sukabe ummatore gollobe golle jodo jiabe to enan laatibe to konani kebi jangi waawi golle kewde der majjum yernof docteur no kurne Mustafa Amadou Haliri
ko watto ujunare e kemedido ekkintina do gollal mo ingol loreji mide ekkintina nyogol mide ngada janginal ko gollal dum e ekkintino majjum
faana kanga Mustafa Amadou o wi suka beedo ekkitibe e be kandi tokkitede dum dum won nafaka golla mabbe gal endan o mo welti sane no golle de gonno gadira e der nokkure ekkitagol gol endan ko hawti
hande Allah yettama wadi sukabe ummatore mabbitibe atelier mudun wobbe du gomnanti hoji din en golle ekkintino hedde to sogeji kawjidi fillande nago din do miden godi sukabe rewbe der nokkure ekkintino goldo no don wade chagal kantol mud
chagal ekkitagol gollal juri ko watte dun endan no wodi to konna ekkitagol jande e bindi
yon kuma seme nata der fijo cioninol balli
ONG on innado la balle aux prisonniers yew wat jungamu kanjuma commission national unko hakeji himbe CNDH yehi ga isigila mabbe jadire jotudo ton den wuro unko ar unko degari nyami aja e kenyi sigila mabbe da yer dene do inne fedde denga kado la balle aux prisonniers
Latol bal ko wada on ninati caka pelle hubere nyamay kay ma pelle sukabe ummatore korual kaso nyamay fedde sukabe korual kaso nyamay kay en kebi kupu on en wakati be latidi kambe ma himbe e toal academy be tallaje go o ibolo do men kantani on habaruji amen ko sukabe ummatore mi yetti ketinaki on ketini mi yetti ma da farida ko ballir amen ko ki habaruji o sai jangodi on kiari